qalbigan qalbigan sasabi jiray ee ku aabay sabaalada sow kaalay kaalay ma farin u kaalay kaalay ma farin qalbigan qalbigan sasabi jiray ee ku aabay sabaalada sow kaalay kaalay ma farin
Mosita, 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 sidokale.